kuki budu nededi. Afanya utakavyo wa bredi. Baby, baby, to spendi. Pashinye mafupi no dedi. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Lushindani na Bicaracos. Oh, Bicaracos. Oh, see you come again. When's your time lost? Oh, Tani Maliza. Oko, Nishike Oko. Oko, baby Oko. Oko, Nishike Oko.
Ona hope na Mona Lisa na Aisha. Bagaji ona levaliza, ona levaliza. When you make me fire, me fire. Oh, wale vikaragosi. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike uku. Wapi, wapi nishike uku. Oh, 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 insana, insana. Oh, wale vyana kidiala. Nani maliza hoko, nishike hoko. Hoko, baby hoko. Hoko, nishike hoko. Hoko, baby hoko. Kata kidogo, nata na mikogo. Ataka kidogo, ya sweet kama jojo, katoto kamoto. Kata kidogo, nata na mikogo, ataka kidogo. Ya sweet kama jojo, katoto kamoto. Oh, nisara, nisara. Oh, wewe ya.